Ngiphethe inyuku, phethe trans. Ngithole inyuku, thole trans. Ngiphethe inyuku, phethe trans. Ngithole inyuku, thole trans. Ngizoyibamba ngaphambi. Ngizoyibamba ku Francis. Ngizoyibamba ngaphambi. Ngizoyibamba ku Francis. Backseat for some few chicks. Cooler box ebuti. Yaqhabuka vele phambi. As a sea we are cozy. Ngizoyibamba ngaphambi. Ngizoyibamba ku Francis. Ngizoyibamba ngaphambi. Ngizoyibamba ku Francis. Can come to your casting, I think Vara shed the CPT. Moto siya to my issue fame, babang faggy key. Cooler box a putin. Yas very quality be young pets umto no babai. Who glue the spice, samandi young soy bamba pambi lingat in the mela ma balls. Npetis tum say in a keno yas giland and get boss. His kind settlers in sexy kusi summer shot. Who riki recruited the mali man just a faga ma coins. Zoy bamba ma pambi. Zoy bamba go Francis. Zoy bamba ma pambi. Zoy bamba go Francis. Backseat for some few chicks. Cooler box a booty. Yaqhabuka vele phambi. As a sea we are cozy. Zoy bamba ngaphambi. Zoy bamba go Francis. Zoy bamba ngaphambi. Zoy bamba go Francis. Kasi tuka si booty kweli kasi. Nengane backseat manje please spangi ras. Abanamali sebaphonsa ama-remarks. Nama-boyfriend sewaqala extra snacks. Sesifikile senza kuphela contact umbalula. Thina more fire sishisa phe imbawula. Namhlanje siyazimanzisa mina ngikhuluma ngomfula. Uphuza ushaywe cramp then uvuka ekuseni yazilula. Ngiphethe inyuku phethe trans. Ngithole inyuku thole trans. Ngiphethe inyuku phethe trans. Ngithole inyuku thole trans. Ngizoyibamba ngaphambi. Ngizoyibamba ku Francis. Ngizoyibamba ngaphambi. Ngizoyibamba ku Francis. Backseat for some few chicks. Cooler box a booty. Yaqhabuka vele phambi. As a sea we are cozy. Ngizoyibamba ngaphambi. Ngizoyibamba ku Francis. Ngizoyibamba ngaphambi. Ngizoyibamba ku Francis.